love, you're my number one. Index 001.
Nilisha wakabidhi moyo wangu, wakaniacha na maumivu. Kidonda ukakiponya, baby. Usicheki ukamashaza, moyo wangu uko kwa rua. Aweni waifu matenyo, so mchepuko wa dharura. Baby, haluwa yangwe, basi nipia michezo ya Mombasa. Makwini wange, cheri nangani. Baby, you are the one for me. Baby, wa mukwano wange. Baby, wa ni wangwe.
Nile kupea kura za roho yangu. My love, you're my number one. Index 001.
Acha nikupe kura za roho yangu. My love, you my number one. Index 001.
Index
001.
Index
001.
Index
001. You my number one. You my number one.
Ta meeting nimekubali, you kill me. Na nitatangaza kwa radio na TV, hey, yeah. Kupanda miti nilisha sare, si mimi, I mean it. Usishike nare, hizo ruma sifiti. Kujitenga misi dhani kamgonjwa na dakitari. I need you my baby. Kucheza misi thani kimaradona iwezi kani. I need you my baby, I love you girl.
Nimekupea kura za roho yangu. My love, you're my number one. Index 001.
Acha nikupe kura za roho yangu. My love, you're my number one. Index 001.
Sasa wendo chea lady, yeah. Nimelipa tikiti, so tonight I'm in your city, yeah. Formation ni gani? Location ni wapi? Uko down south ama leo uko Malindi? Nimekupea hisia za roho yangu. My love, you're my number one lady. 001. Nimekupea kura za moyo wangu. My love, you're my number one. Index 001.